ngempela emabhozeni. Oh cops. Udesha kanjani Hennessy the orange juice?
Shuduka.
Hey. Uwina kanjani boss engawinile? Utifa kanjani boss engathi feel? Yewe. Thatha ukhiyo sanga ma eyes. Thatha ukhiyo landing ngani?
Pull my eyes. I know December.